wanted to keep up.
I got you.
Kitu hakitatu liki, liki, liki.
Jiruhusu tabasamu, usidhani mini rafiki wasamu.
Hakuna kitu hakitatu liki, liki, liki. Ongea na mimi
for you, you
I got you.
I got you.
We wanted to keep up.